abafumbemba lile batidde bwebakizudde nti ebitundu anaku ekikumi ku mbala y'omwaka gw'ensimbi ogujja mu Uganda zigenda kusasula mabanja nekyekawo omwaganya mutono nnyo eri enteekateeka zinaakulaakulanya bannayuganda. Ekijjidde Paalamenti ssabbiiti ewedde okuyisa embalirira yabumbye 84,439 akati bano wansomoka ku Civil Service Group bakoze okunoonyereza mu ngeri ya kwetegeeza nnyukuta ku nnyukuta ku miwendo egy'embalirira ne bakikakasa nti emirimu egigasa bannayuganda gyasigaza obusente butono ddala. Bagamba nti ekiseera kino gavumenti ebadde yassaayo obuwumbi 313,000 eby'okusasula amabanja ekyoleka nti bayongeddeko obuwumbi 275,000 ezigenda kusasula amabanja omwaka gw'ensimbi ogujja.